Nkusaba nzikakanyizibwe olabisibwe munze mirimu yo jitukirire buli kyenakwatako kirabo omukisa ompa olugoye lwonnyambale onfukeko amafuta ago ge wayawula okuva mu kikompe ekijjudde mbenga Dawudi mu nnyumba ya Yese oyo gwe walonda mu baganda be onetolozeyo omukisa Mukama ogutali nalina lulimi lwange olutekeka kabonero ak'okusinza sebo Mukama
sinza tukidde mu maaso go sinza sazewo nti obeerewo naye amatendo go wegabeera nkimanyi taata omamira sinza tukidde mu maaso go sinza sazewo nti obeerewo naye ekigambo kyo wekibeera ekimanyi taata omanya
ebiseera ebimu tumera malala bwatuyamba nakola mbu tukikubye ffe tubulira ku bintu olusi bantu bannaffe ekigambo kyabula tetukyayagala Mukama kutukulembera wabula twagala ffe tumulungamye kale mumaanyi ge byakoze ffe ne twewaana naye olw'ekisa kye asirika neyewunya nga tweraga
sinza tukidde mu maaso go sinza sazewo nti obeerewo naye amatendo go wegabeera nkimanyi taata omamira sinza tukidde mu maaso go sinza sazewo nti obeerewo naye ekigambo kyo wekibeera nkimanyi taata omamira
tatoonye nyongera amafuta agakoba ebikoliko na buli gye nagenda tatokole obuugi bw'okuwonya Yesu busale enjegere abaana bo basumululwenga Yesu mukwano nkusaba usookere kwono otambule wonna
Sinza tukidde mu maaso go. Sinza sazewo nti obeerewo. Naye ekigambo kyo wekibeera. Ekimanyi taata omamira.